faça mesmo.
Hey, Sprague on the beat.
Unanitesa ga, haujui,
haujui.
Nakosa ra, haujui,
haujui.
Sulisema no share, ulisema utakea, mwenyewe uliongea,
longea.
Unachofanya no fair, kusamba za umbea, deli una chochea,
chochea.
Penzi halina maana ujue, tuachane mpaka ukue, hiyo pete naomba uvue. Moyo umefanya sana ugue, penzi lako naomba ntue, hakuna mapenzi fiwe. Una moyo umegoma kupenda, why? 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 Una moyo umegoma kupenda, why? 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 Moyo wangu umegoma kupenda, why? 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 Ona moyo umegoma kupenda, why? 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 Hili siyo penzi nilomba, sisi siyo penzi we no longer. Ukamwa uhame wewe ukakimbi, why did you leave me so lonely? No pole, no sorry, ma ole, ma ole, ma ole. Penzi halina maana ujue, tuachane mpaka ukue, hiyo pete naomba uvue. Moyo umefanya sana ugue, penzi lako naomba ntue, hakuna mapenzi fiwe. Una moyo umegoma kupenda, why? 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 Una moyo umegoma kupenda, why? Why?
Why?
Why? Moyo wangu umegoma kupenda, why? 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 Una moyo umegoma kupenda, why? Why? Why?
Lodi, haya.